CKMusicPromos.com.
Hana lum songwana. Skiller skipper. Chains on body. Gala yam body.
Chikondin din dalama. Vama love and dikulimba. Nowadays in my conti rakiti, oh baby. Chikondin di makwacha. Vama love and dikulimba. Nowadays in my conti rakiti, oh baby. Chikondi. Kanti rakiti, oh baby. Chikondi, chikondi. Nowadays in my kanti rakiti, oh baby.
Ndindalama vama love ndikulimba, oh oh yeah. Hey, zikondiza masiku wano singa kufokese. Ndabisa mtima ndiwo ponga pweteke. Chikondi choera ndimachifuna koma ndimapeza chakuda. Hey, ndimafuna nkaza nga ndikondesese. Tipange banja ndika muvalike mpete. Chikondi chakuti satananza tundi panja sanga gonjese, eh, eh. Koma ai, ai, sisi makara choncho, ah. Kapena ndi kutsowa mwai, ndingo peza nsato ndi mibobo, yeah. Wachi yambia nari kuti ya kufuna benzi. Wachi wiri na ya kuti ya kufuna renji. Wachitatwa nata wati ndifola machenji. Ne mwana wangona bale ndivuti kirenji. Yeah. Chikondi. Chikondi. Nowadays ndi ma konti rakiti. Konti rakiti. Oh baby.
Chikondi. Chikondi. Nowadays ndi ma konti rakiti.
Chikondi ndindalama, vama love ndikulimba. Nowadays ndi ma konti rakiti.
Konti rakiti, oh baby. Chikondi ndi
makwacha, vama love ndikulimba. Nowadays ndi ma konti rakiti.
Konti rakiti, oh baby. Chikondi.
Chikondi.
Nowadays in my conti rakiti, oh baby. Chikondi, 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 boy.
Exclusive from CKMusicPromos.com.